gonna be alright.
Zone.
Gonna be alright. Gonna be alright.
Who's this?
My boy.
The beat on the beat.
Happy times tutaipata ni mwamiss na jua. Meni miss pia. Bado nina pambana mwano usichoke kuniombea dua. Jua ni kali mchana bado usiku na nyesha mvua. Bado na fight mana naona soon. Soon, soon nitatusua mama. Huku na sali nikikumbuka yako maneno sezi kuleta drama. Macho kwa anga nikitizama mpaka jua nlazama. Nina believe one day mambo atakuwa okay. Uvumilivu mama niombe bila kudelay. Nina believe one day mambo atakuwa okay. Uvumilivu mama niombe bila kudelay.
Sio kwamba si wa misi. Nao misi sana. Ila taka nkirudi nirudi nyumbani ni bazi.
Tama, jam tu sumu nisikiguse hata kama na njaa.
Never.
Bado na fight, mina mini hii dunia watashanga. Savi ni loko ila one day, nitakuwa star. Mana hata nkicheka, nimesha choka kufake furaha. Mungu ananiona nikipambana. Kesho ni nzuri, mina imani tena zaidi ya jana. Kama kusali, bado na sali, tena na sali sana. Nyumbani nitarejea na mumba Mungu nirudi salama. Kama kusali, bado na sali, tena na sali sana. Nyumbani nitarejea na mumba Mungu nirudi salama.
Sio kwamba si wa misi.